Yeah. Oh. Yeah. 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 Oh. Yeah. Yeah. Nimechoka kuchanganya moyo wangu, akili yangu. Oh. Kisa kuridhisha rafiki zangu. Tuendane kutanga tanga na pasheni, nikukose wewe Mungu wangu. Nimeamua nikupendeze, nimeamua nikupendeze, nikupendeze Mungu wangu, nikupendeze wewe, nikupendeze Mungu wangu, nikupendeze wewe. Mademu zangu wa zamani wananiulizia sipatikani, rafiki zangu kwenye pombe hawanioni. Nimebadilika, wakipiga piga simu yangu waambie bize kanisani. Siku zangu nazo ngapi sijui, zimebakiaga. Nimeamua nikupendeze, nimeamua nikupendeze, nikupendeze Mungu wangu, nikupendeze wewe. Moyo wangu moyo, moyo wangu Mungu Baba, akili yangu, macho yangu moyo wangu, moyo wangu, oh, 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 Mungu Baba. Moyo wangu, moyo, moyo wangu, hey, Mungu Baba, kili yangu, macho yangu, moyo wangu, hey, Mungu Baba, moyo wangu, moyo wangu, moyo wangu, hey, Mungu Baba, ninasema na wewe, nahangaika na wewe, hey, yeah, moyo wangu. Hey yeah, boy, you're